mari sumba jose ifuze byose bibaho yategeka bigakomera nageremwe kitagaragara imbere yayo byose bibeshwaho n'ubushobozi bwayo iyo mari ikwiriye gushimwa ndetse no gupfukamirwa
Sing you say, ure, ure.